Yeah.
Yeah, baba.
My feeling make it.
Ajana ajapo nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalo la shuka digiri, waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu, huitaji CV. Atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya. Jinsi tulivyopambana na hali yetu rohoni, kuna vijibe vya nafsi wale waro waro wanasubiri tuchane hata kesho. Sisi bado, sisi bado. Maziwa, oh maziwa.